La pandémie liée au coronavirus.
Nyaw coronavirus eraum waddi sador maji mawdi didi do leydi Niger. Kan woni ni ko dum uytiri sembe yaadu yeso leydi didi. Laabi durbi didde nyawgu waddi ko gomnati wari kede sanne. Fa jonka dum yotti to gomnati hore mum yewtini sigilaaji nawtoraade kede gollam. Ko ni dum Allah waddi dum yottaki fa to gomnati hore mum yewtini sigilaaji nawtoraade kede gollam. Denne tilay te kede tefo Yasin gan hebude ko beyda gollira no miledu ko der hawrina Paris de enden cede de enden
kebo de Paris
noy leedi Niger watta yita jawdimu
le gouvernement doit mettre
gomnati kulle tati hani hokka sembe kan woni arande fu durwo ko watta sembe rabu nyawgu enden to beydu o durwo du fa handen himbe tufe batte hisinde be nyawgu enden den didabelum kampaniji di handen kejoray ko wada golle mu en gomnati wallira kampaniji di enden golleji majji dar gomnati tittinkino feng e laabi kinganodi denno gadunodi lumaku leydi Niger sembidi gomnati durwa kaden basol karanzi leydi din enden du hokke sembe ko watta jawdi gollirteni hebo do enden der leydi Niger leydi din hisa nyamani jawdi din du watte golle gade do laabi kewdi
joni noy nyama leydi Niger di wai
selon la banque africaine
anono banki leydi afrique kawjido fille yaadu yeso haliri nyamade leydi Niger beida kina chaka hitani dubi ujina didi e sappo e nay yaade hitaane duubi ujuna ɗiɗi e sappo e jeɗɗi fadde nyaw coronavirus gu enden wangude dow hemre woronje e jeenayyi nyamaane de enden dekkuri dalila nyaw gu enden hitaane duubi ujunaji ɗiɗi e laso nyamaane den woygu dekkori dow hemre amma ko sife nder hawju nyamaane de enden kanni woni ko gomnati heɓi ɓuyti nyamaane mawne den nde leydi Niger tokketi den aditi nyamaane gom yoɓoytene yaade yeeso nyamaane de du
yala nyama leydi ɗi no wawi waddani leydi nafaka gon
l'endettement
nyamaane denigan watte golle himbe nafu idum wodi no hani du dum hokke sembe kaden du nyamaane de enden wallira lumaku leydi din enden beida wadude sembe
performante